Si, naitwa Mangi. Oye. Kiangaze mama sikai, iwe jua mvua imenyesha, nitakupenda daima. Oe, ikitokea imepata, umekula tumelala, takikosa unavumilia mama. Oe, hata uzunguke dunia nzima, uwezi pata kama huyu, huyu bebe wangu. Atawa kisema nge, chagua mboi, wendo milioni mboi, wendo namba moja, wana unanifaa mama, moyo ni umenikana. Unatosha, sita kiongeza mwingine, niwe unanitosha, unanitosha. Unatosha, sita kiongeza mwingine, niwe unanitosha. Tusipange majira ni kichwa ni wasitupande mina wewe. Oe, hata uzunguke dunia nzima, uwezi pata kama huyu, huyu bebe wangu. Hata wakisema mboja, chagua mboja, wende milioni mboja, wende namba mboja, mana unenifaa mama, moyo ni umenikana. Unatosha, sitakiongeza mwingine, niwe unanitosha, unanitosha. Unatosha, sitakiongeza mwingine, niwe unanitosha, unanitosha. Sing for me, baby. Oh,
thank you.